It's a remix of Dangax on Fisher. Yeah, shot it suffer. Rotigo way sanga misota. Natochi mani yo madrusi dakota. Wena kusanga mustation ingonya mafuta. Nenguto nulira omutima kobeti nga gumpita. Katino sembere no kunia. Kukulire bia nkuteke mukia. Kochi mani nina mufia. Nenga kupata kobebi albidea. Katikola wote. Baby chuka wote. Katikola wote. China chisuse. Baby chuka wote. Katikola wote. Yeah. Katikola wote. Baby chuka wote. Katikola wote. Jina chisose. Baby chuka wote. Katikola wote. Baby chuka wote. Katikola wote. Jina chisose. Baby chuka wote.
Sebali jaingu wa mina naipuri. Ikonya lipiti joma mitipipiri. Rangini pati chake nende kali. Doni mi baba kone choje bali churi. Ikonye street member honest mame party. Haraja tomu ni temo pira ituri. Na makini na sabite ya yo kanisa. Ilipe sapuri. Lene jeni mati father mame party.
Basamu basa ze kubusaba baby kuma. Bayaya vaina kusende teba kukema. We changa changa nonya mali ni malali. Nonya kazi we mfunanga chiterera mutimanga kukuma. Tuke kanga bakulite woba ya iwa kulonza seba. Kasifuna na tulomu wude. Kusaba kola wote, chuka wote.
Shorty suffer punk.
Katikola wote. Baby chuka wote. Katikola wote. Jina chisose. Baby chuka wote. Katikola wote. Baby chuka wote. Katikola wote. Jina chisose. Baby chuka wote.
A shorty suffer bandits. Represent dance one bunny guitar, Dangax official. A wedlam music or empire gaminot. Representing this bunny guitar, Dangax official. Should it serve a bandy? Should it serve a bandy?